ngizokwenza kanjani manje wangukhanya lapho umhlaba kamnyama ubambe isandla sami ezivunguvungwini zonke manje ngihamba ngedwana enhliziyo eshukozekile ngisazizwe izwi lakho ebusuku buthule tshela kane yami kuzolunga kodwa mama bengikudinga la ingumbulo yakho kuphele sedu
Jengoba wawazi